Unana.
Katoto kame umpika kapendi do Sio tani kanalipa show Nami kwa kene mefika siyo kidogo Ana nitahani mina muita tani Yombi ya kicheza shukuru Kabisa mina zizi kama rufa Maka wengi wanasema kaniruka Kukuko nyuma kama singi dado domo Mtazani kame bebe transformer Nakapenda nita kambi ya gebona Na 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 Sika shepo kama Beyonce Ameni bamba Ameni kamata Kama gongo na kiwete Ameni wash Ameni wash Ameni wash Ameni wash Ameni wash Ameni wash Manyaku nyaku wana kumendea Lakini baby na wapotezea Mbaza meni wana nikandea Lakini bado wani ngangania Yombi ya kicheza shukuru Kabisa mina zizi kama rufu Waka wengi wanasema kaniruka Huko nyuma kama singi dado domo Mtazani kame bebe transformer Nakapenda nita kambi ya gebona Na 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 Yeah yeah
Jeff Ryder, Jam Weezer.